Bitte. Cabana Bar.
It's the kids, baby.
Na kama ukini miss, please just call me.
Hello.
Nisha fumba macho kwingine sioni.
Hello.
Ukiwa karibu moyo unatuliza.
Hello.
Ukiwa mbali basi ntasikiliza.
Oh my love, you're the 1, 2, 3, 4, 5 in my life.
Kukupenda kanipatia kibali, nikikukosa takupigia nambari, na kama ukinitupa watanikuta mochwari,
mochwari.
Mana naungaunga nenga naungaunga, nashindwa kusinzia kutwa mauzauza. Naungaunga bado naungaunga, nashindwa kusinzia kutwa mauzauza.
Oh my love, you're the 1, 2, 3, 4, 5 in my life.
Natafuta na mboga, ukiona mbwa kutoka ujue na kutafuta kasoda. Hata nikiwa vitani usiwe na hofu, si moja. Ukini beep sijapiga ujue natafutaga vocha.
Ukiniacha ntalia, wote ntawaambia nini? Nimezama mazima, wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira, tempasha tuliza chini. Wangu fundi maridadi, hachokono wa injini, yeah.
Hello, 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 hello.